Zed Music
Africa. K4
Zed Music
Gaskin
Africa.
Music Promotion Andre. Yay. Yes. Managers of Mom AM Chap Moose J Bliss. Yay. 70 soldiers I got. I'm going to go to the hospital. Yashirishala, konso kona pita yashirishala. Leka chifon, pita geti kaninda la mashifuilo kushala. Dolo, ndishire oinga, tuwa fita la fola. Uluvi na kuisa, ishe nita, shimoneke menga mafola. Seti mpichi, look, alandeko wa ukansanga. Shibula mjeichi, likababali tuk, kansanga. Kepuja sambo konsangwa, likurudia lipulo konsangwa. Babiti na pwale mfwaya, nabane no kubasha nesu kwangwa. Nishitepe, shila, aimba, aleka tuambo kushana. Dene big me Kashi mwareka tuambo kushana. Ipale manile mikonga, emu mapita mafule mkonga. Mchalo na mwaba amesho, tefafa apola tuambo mkonga. Jida chino kupeba letila atine ni mkula lomu. Kashinga na pita bonso batirefe kwamba kushad. Apa pere wakuli lewa amba no kutushani. Yashirishad. Chakarike paka fienga shani shazambia. Yashirishad. Apo pelele wano nkamano ya gulo shitu monetana. It doesn't matter, present from God na chana. Ways written that 40 and above kunonga. Focus efforts bashie mapanta shingepo fili kunonga. Dasani kajepo tapalama ambo na fya pata richa mkaripa. Mukashki aisha but never give up shamu karipa. Taturi kila kwa chini mpena how hard yuku songwa la sapena. Kepuja samo konsangwa, likulu lali pulo konsangwa. Mabit na fwale mfwaya, nabale no kubasha neshi kwangwa. Nishitepe shila aimba aleka tuambo kushana. Dene big me cheese kashi mwareka tuambo kushana. Nipale manile mikonga, emu mapita mafule mkonga. Shila chino kupeba letila atine ni mkula lomu. Kashinga na pita bonse batirefe kwamba kushad. Apa pene wakuli lewa amba no kutushani. Yashirishad. Mafikin Samoka, Eo Amy.
Yashirishad.
First Tumbo.
Yashirishad.
Just quit.
Yashirishad.